Tábor.
I, I,
Alexis on the beat.
I,
all over, blessings all over.
Oh, no,
all over, blessings all over.
Oh,
Zinani follow to all over. I, all over.
Oh,
Zinani follow to all over. I, all over.
Oh,
Zinani follow to all over.
Haijakuwa kitambo, tangu ni kujue wewe Yesu. Haijakuwa kitambo, tangu ni kufahamu yawe. Sipo jinsi nilivyo, nilivyo kuwa. Tena siko niliko, niliko kuwa. Umebadilisha mambo all over. Sasa niko under your control. Umebadilisha all over. Blessings all over. Umenipa afya njema.
Asante.
Mavazi sijawahi kosa.
Asante.
Uwe ni Mungu wa rehema.
Asante.
Umenipa afya njema.
Asante.
Mavazi sijawahi kosa.
Asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Mavazi sijawahi kosa.
Asante.
Uwe ni Mungu wa rehema. Umenipa afya njema.
Asante.
Mavazi sijawahi kosa.
Asante.
Uwe ni Mungu wa rehema.
I.